Balabala mabati genyumba Urebizibu byoli nebikweti bye Chamazimo budlebo ungende Era nembu ya gaye kirake ya nyanja Mwasa jute yo potule kaye manyena kuyo Tokwa musubi
Sigalango
subira Osubira Osubira Sigalango subira, o subira, o subira. Sigalango subira, o subira, o subira. Sigalango subira, o subira, o subira. Obala bala bala bala, obala bugalo. Osamba, osamba, osamba buyinja mukubo Ebilo byagala, abantu bakyuka n'emikwano gyagenda Ebyaddala, tewali lujjira otakunkunye Tewali sala gy'otasamye Nga naye byonna omala byambulago Subi, subira Katunda mwesi kukutukiriza Yende buzibyai Anabukesa Amasoko galengere kunjuba
Sigalango subira Osubira Osubira Sigalango subira
Manda kukubo Mama wabana Anonya fizi Abana basome
Sigalango Subira Osubira Osubira Sigalango Subira Osubira